eche ni yamane mozezi alinga wele nomuna sasi alinga wele nga papa kubandu kubana kwele kubatehe mozi kaku ime laruka isana seleta
Glory to God. Papa, the Dominic, my Anne, my Faustin, Papa, Papa, Kuka, Muriano, and Nasi, Oeshmiwa, my Catherine, my Janet, Oeshmiwa Ferdinand, Oeshmiwa Majimbo, Oeshmiwa Barasa Mkongo, Oeshmiwa Walke, Bahulundu Bense, Nende Rame Mura Mhoye. Estori ya Tony, Korofa Amira Waya na Fama Lila Waya Tala. Mfwenda Wano, Msaku Dominic, Fai menyane kumulembe, ata so manyanga, umuano mungu inonende njimata. Tony, na amala kusuma form 4 ekibabi. Ne omusa akulambola lukula wa sirino, ochele enaye na yoroka. Amala kukula Tony, Kahola Nairobi, Kambola Wanda Sese, Sinenya Umbe Njele College Ta, Moyo Kwase Kwenya Kole Business. Mahoe Kule Hotel Nairobi Generations. Tony, Kara Ne Hotel Yo professionally for all those years, known in the Park Nomo Kikuyu, and Michael Raya is Katiba. Na mako banga wanda se team kanyola ajali nye kanyola. Tony Kambola ali mwanao papa kezo ndeke vya sara jeni in the team. And he served and worked with him as his nurse, as his support, as his security, as his everything. Timu na limbunge, timu na chengereha, timu na chawaena, Tony was there. Hata mbunge katimu wabola kama mali na wabole wadu wakangu watono mbunge sikila hiyo, it's not day akiteke fariki mbubo nicho mbola kwa mwono kama waina. He was always in a suit, very respectful. Hata yeliele ni wabunge wanyolanga chai wabunge walionga, John Mamulaka, walichamuika la, na alisendu mbunge tewa, tau icha, tau icha, and nobody can identify him, alisalu mbunge tewa. Gana kukula paka toninga na chasai, haula kwa hata lulala lwome, toni, atilo mundu chindani, amasini olo mundu, amako milo mundu, tawa. He was an exceptional character. Ni yanga kimamosi na vile na ibaja usi homo anawa msale wa fela ni tapita karanja we proal wa karonji na mbona timu nisema ya kumiti faksho zinda na angenji usi umuzo linia na wanaye na timu alakafu na mchua wime yongole one malde na ukachua naiva kacha tau kaha ila lasma mkachua. That is not team's character to do that. Na aro na achena timu ambole Mano alese kachira. It hits me like a bomb. Ato nare hako maskako, nare kuhana kato Nairobi. Rest is another story. What is your mano mulai? About your age, of a mai, Mokamani Reto Mai, Austin, has also been very sick. She was in the ICU in Eldoret for one full month. Sayare under care in Pangong. Kosa Bileho, well, I'm here. Oanda said, Zito Josi, all of us, what is your man of the free? Umulai. Atawa nawa ndiwa nawa kibau ya kama mahakeje, lakini toni keja kumba heji ya wanyuma wejiye maino for purposes of looking after our parents. Toni nekegira mungo muno, kana suti lesie wa wajiye mai faustino musala, ayila mai ahana o usale. Saarewa keje kefunishu le mungu, umayo musala tau. He was a great man. Taku chukua nafasi hii kushukuru wenzangu kwa kisiasa na marafiki. Rais wa Kenya aliposikia tumepoteza ndugu yetu, nilipigia simu, nilipigia timu pia. Na hii ndege imeleta mwili ya ndugu yetu. Yeye ndiye alikomboa. Hiyo si ilikuwa ndege ya serikali, ni zile za Commercial Wilson, lakini serikali ndiyo ilitulipia kuleta mwili mpaka hapa kutokana na oda ya president. Wale wametumia rambirambi pamoja na ndugu yetu Raila Odinga, ndugu yangu Musalia Mudavadi, ndugu yangu Kalonzo Musyoka, wote walitamani kuja hapa lakini haikuwezekana. Marafiki zangu wote kwa Senate, Speaker Lusaka na wengine wote wametuma rambirambi zao. Nataka kushukuru kijana ya shangazi yetu Bramwell, sifika mako hapa. Bramwell pia alileta marafiki pamoja kusaidia mambo haya. Nikuja pia na pia wa ofisi yangu, Chris Mandu, sijua kwa hapi, hiyo ni pia wangu. Chris Nairobi, Wakoli, manager wa ofisi yangu, hapa Kungoma. Na nyinyi nyote, nasema Kenya iko katika hali ngumu. Hii ugonjwa ya corona imekuja, imetatanisha kila kitu. Si Kenya peke yake, ukiona Amerika, wanachapa hata kuliko sisi na hivyo. Italy, Spain, Britain, China, kila mahali. Kwa hivyo nataka kuwaomba wananchi, uchukue maagizo ya serikali kamilifu na kuyafuata. Sanitize yourselves wherever necessary. Embrace very serious public hygiene and keep social distancing wherever we are. Same way vile tumekaa hapa, ili tuepukane na ugonjwa ambao hatujui utatibiwa namna gani, hatujui utaondoka lini, hatujui mambo itakuwa namna gani. Kwa niaba ya baba yetu mzee Dominic, mama zetu Anne na Faustin, madada zangu kubwa akiwa Virginia na wengine wadogo, ndugu zangu vijana, ndugu yetu mkubwa James ambaye alikuwa anaongea kwa sababu yeye ndiye simakulu wetu hapa, lakini nafasi haiko, kama aiwe mwikoma wakuhu and the master. Waheshimiwa, we don't take this for granted. Thank you so much. Never cried in my life.
Check that, Masu.